Big Bang 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 Bamboo.
Money kwa nini?
Meku cheki toka zamani. Cheki toka zamani. Meku cheki toka zamani.
Haini shtubi. Haini shtubi. Lakini nimeshtuka. Toka nani? Toka apa.
You keep dancing, you keep dancing, he keeps playing.
I need them new beat on my ass. I need them new beat. I need them new beat on my ass. I need them new beat. I need them beat on my ass. 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 Beat on my ass.
I'm boom bye.
Nina dari za goro, nina dai pete tani kusana nya goro. Oya nina, oya nina dari za goro. Oya nina, oya nina, oya nina dari za goro. Nina dai pete tani kusana nya goro. Nina dai pete tani kusana nya goro.
Ikia za bas lazima nieke intro. Ikia za bas lazima nieke intro. Ikia za bas lazima, ikia za bas.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai
Upenda na penda figa fire
Upenda na penda figa fire
Tafuta figa fire
Tafuta figa fire Yani tafiga
Tafuta
figa fire Yani dangerous miudai miudai
Upenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai
Upenda na penda
Upenda na penda
Upenda na penda
Upenda na penda
Sauti nyoro Mususu Ya sorondombo Na bandoletu laguku Twa beluzi baka tumoro Mambo iko huku Benzi twalila kwa soro Anipelekesha Msobe msobe Kama fuso la panda mlima Na nilivyo fundi kuchelewesha Kobe vidus konzima nzima mukoroge sumu mune mwenye vijiba vya roho yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby kushika kiuno tam kikuchumchum tam nikikukumbatia tam kolea enzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tararara tam tam kolea baby tufanye wazi wazi watu one picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby walokosa kazi wanongoni wapandisha vipi wapumue kwa oksijeni waambie vimberumberu sio penzi la mashaka tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka waambie mimi beberu sijogola pasaka wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka stili waya ananisugua kwa mabofu anaga mbaya la zizi
show move move
tena fundi mwaya kazi anaijua
I love love
haijawahi kupwaya yani kithi koroge sumu la 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 shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapata hapa ah, mina wepaka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima kamwe watopata mwanya habisi fitina wafike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
jamani hodari
hodari wa mapenzi
kwa michezo ya chumbani hodari
hodari wa mapenzi
tundu kitandani hodari
hodari wa mapenzi.
Kocha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha na ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu, majabu, penzi lake la ajabu majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu majabu, majabu, penzi lake la ajabu ajab, majab, mahabba yake ajab.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems.
Umbi maja kapika, miki guna ushafika, yina gani uja nitape. Umbi maja kapika, umbi maja kapika, umbi maja kapika. Miki guna ushafika, yina gani ugenita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Yafira mina musa, vingi. Miki lala na utakama, nanita. Nafumba manju, nafuta shuka. Naona na pumbazika, unishika. Ndipo hapo, nafarijika. Mambo ya haba yako, no mana natono no kawe. Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Na wakubadilishana, nafsi kukubaliana.
kusema maradhi yaweza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameniba nusura jeuri sina tena wendo kuganzi menimaliza hasira sihumwe wakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usinipepe nipulize wasome washituke roho zao ziwaume mini pike ule chote unenepe upendeze
wana pale tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana wana pale tulipokutana na makubadilishana na siku
big bang 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 bamboo buzz big man buzz buzz big man buzz buzz big man buzz big bang 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 bamboo
mekucheki toka zamani tunataka nadhani mimi ndio dunga kama daktari na baki ndani kwa ndani eh yate kwa ndani na baki ndani kwa ndani eh yate kwandane na baki ndane kwandane
tuna step na te na kam tuna left na fya na kam gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tupi gonga nyonyi pungi nyonyu ki gonga 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 sopo jani pia ndom kambia fande mbele tukisonga
mekucheki toka zamani tunataka na dhane mindi udunga kama daktari na baki ndane kwandane yate kwandane na baki ndane kwandane yate kwandane na baki ndane kwandane
neza isha kwa hivyo itisha tukiwashe kikichatisha kuguza tezi idisha bebisha unanimaliza masharungu lonchizishe napenda umbu ndakufurisha mezi tisa endopimishe kushibishwa kumbulingizwa
mekucheki toka zamani tunataka na dhane mindi udunga kama daktari na baki ndane kwa ndane yate kwandane na baki ndane kwandane yat kwandane na baki ndane kwandane
buzz big man buzz
kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sitana ati we ni kichwa mbaya na ati leo ntaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sitana
hainishtui lakini nimeshtuka we ni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa toka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishu moja how to stupid to fall hapa
na koshia dem yako mimi ndio mop stick ikosi pia nyim na ni copy jealousy kisha mimi ndio choki na wewe ndio chali ama wewe ni kadem chunga dem yako mimi nitakapeng abiro twadi mimi ndio matek mpek mpek ndo simoge mate check check na sikule kake kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu ambaya na ati leo ntaka dawa unapendo mama sana na upenda giwa sichana
ama jaba man na siezi katema kashada na kaglass kakupima fix your makeup hita panguza gemira see you later wesi mzing wesi king ataka ni kukazo si kazi kunyi weni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wao ni judge tu sana na hawalipwi na mangezo bila
vitisho hainis tu uui buda utajua haujuu uui
kila mtu anakujua kama choo ya gava. Mbogi yako inakaa fruity sana, no wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
Kuriadana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu ambaya nati leo ntaka dawa unapenda mama sana Mwendagi wa sijana
Mguru wenka lidonyo na matireza mafinje Senior chicken in kako inde Kamepatana na sponyo kako njite Mission Mr. Kametekwa kite Top 10 kalifuka size a continent
Meza mbili mbili ni ma
Sampliment kamemoka kalipach njoni Marinate niko ngiri ngiri hini monument
Kigodo tira kulira madagi Chima iu na wariendo kuharu
Jua kuna chuno Kisike biti ya mavo jua inachuna Bado meno yuko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtu wangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha iko changanya kechepa Londi ya pili na kuja wepewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituna ni apawa Na kono nasumbua kwa sana Lazima ujui kutu inachuna
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Chaba na safana Inachuna na sikia kesifana Inachuna Yes man
Imaka mejama sijali Aswa ni mekam na makali Naona mafanwa na swali Snitch and a run kwa skari Look me na biga hatari Oops nisha lipa mahari Demi nisha pata wakumari Mama sita jo ni chupa shida zari Minko na flow kali kali Miupiga shomba limbali Minko na dona magari Wona hate no na soko mshwari Da biga kolabo na fali Then goma na dola kabari Aro boy kan kaka juwa kali
Blake ya ijo na sita fondali Nyanjo ni wangu wa senali Season ni yetu siwari Minsha pa shabari Ule Ule kichana hudari Lasima tukishti fahari Yuni na links na omari Lispi na biga na mashu
Tell you one love, say you only want a top girl. Ain't nobody went like me, but my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me. Yeah, what you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, I'm me.
Gondo,
Wando,
Sa.
Sack, Gondo, Wando, Sack, Wando, Sack, Wando,
Ukut, Enyole Kijori,
Gondo Sack,
Giruale Lujal,
Gondo Sack,
Nadio Barao,
Gondo Sack,
Gijama Sobani,
Gondo Sack,
Kutwa Muzima Ajala,
Gondo Sack,
Pesa Kanunua Vocha,
Gondo Sack,
Kamtoa Mtu Kafara,
Gondo Sack,
Pamganga Pandishe Nyote,
Gondo Sack,
Wele Dito Aswit,
Gondo Sack,
Itagi Masa Cream. Eti ana Facebook password, anaomba omba watu simu. Indu clan my den, umadel shoko, mtata kulipa madeni, nando bingwa wa kukopa.
Wando sake, wando sake, wando sake, wando sake,
gondo,
wando sake,
gondo,
wando sake, wando. Sake, Wando, Sake,
Dezol Kabir,
Bondo Sake,
Indu V8,
Bondo Sake,
Ubenum Firakuba,
Bondo Sake,
Ubisi Marabay,
Bondo Sake,
Ubenum Pi Hotel,
Bondo Sake,
Debinia Sukar,
Bondo Sake,
Bite Zubayaba,
Bondo Sake,
De Welet Sukar,
Bondo Sake,
Bite Sukamama,
Bondo Sake,
De Aboba Ajuz,
Bondo Sake,
Ubumasa Karem,
Bondo Sake,
Galurwa Fi Dubai,
Bondo Sake,
Tarawen fi wadele
Bondo Sake
Dezola Kaniza
Bondo Sake
Tarawen fi chisai
Bondo Sake
Tawole Toronto
Bondo Sake
Yawi nyaka muonaz
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani Queen B Machine
Woo! Queen B Machine
Kako na Queen B Machine sema Queen B Machine
Woo! Queen B Machine
Kame beba steki bigi nika Queen B Machine
Woo! Queen B Machine
Kaki ina mazi ya chane nika Queen B Machine
Pumping, nico pumping. Back up for the work, I do the parking. Booty so juicy, goes my fist wanting. Quiet game, puna cheza kima saku. Chezo rap, nigga, ukile to daku. Toko mro, shuri liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu cha.
Weka kademu kako fiti kukula, don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine.
Woo! Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Woo! Queen B Machine.
Kame beba steki bigi nika Queen Machine,
oh, Queen B Machine.
Kaki na mazi ya chane nika Queen B Machine,
oh, Queen B Machine.
Neki zidi umengua nika Queen B Machine,
oh, Queen B Machine.
Umbala nyuki yoni yani yani Queen B Machine,
oh, Queen B Machine.
Queen B Machine sema Queen B Machine.
ujipata umejibeba, ujibeba sinikoli unatesa. Umeweza kuna venye umejiweka, umejibeba kuna venye nanicheki. Sezi lenga pia mini shalaiki, hiyo luku kuna venye naitaka. Hiyo kitu
weka kademu kako fiti kukula na umebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkenyuki, 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 yani Queen B Machine.
Mambo mbaya
kakona Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Ndani ya goro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga masilva mbogi nina udyangra roga mchavichua kuna uganga mpenda ngo ati kwa niwe ni mganga kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana shika jobo pita besa kwa supana kato mali piga tu msaka mtirina tuji nice sado tisi na dabangana leo klabu kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza zada bonge na kapuka. Kuna manzi amevali ya kigeto, cheki vile anachezi ya kiboko. Coco's night, chini ya meza na vituko. Amechanganya jina na mnani digiota. Tavye
King Rose mtoji wa mini cypher class. Ukianza basi lazima nieke intro. Ukianza basi lazima, ukianza basi lazima, ukianza basi, ukianza basi lazima nieke intro. Ukianza basi lazima nieke intro. Nyaros nimejenga kama big show. Mini kwa shua utadhani mini okay. 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 Kumfu nimetren uko Hong Kong. Kukoriji kama studio ya jo. Nikisa kajo minataka kado. Ama jo unaheza nipa show. Stay zangu kazi zangu zero sina flow. Kwenye game niko on top. My fans gonna be too wakona hop. Kwenye game niko on top. My fans gonna be wakona hop. Tiga singo, tiga ringo. Kwa weni dem, na uko single. Acha pupa, kuwa simple. Pia kitu time, upate wa crime. Yesa ngoma, tena tunagonga. Wase waki jump, wada back tunasonga. Kuma bez, ina rip, adukuta. Na si sote, tunaiwe iyo kwae. O ringo, mbaya ya o ringo. Mbaya ya o ringo. Mbaya ya o ringo. Mbaya ya sasa na dem chora saba.
Manga, 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 manga
giza ofini.
Sina lobaya wacha kushanga. Natuna haya na yu manga. Nikujua jabu nkiri mshashanga. Nkona mbugi yangu nkute kwa mta. Tukteza kila siku vle inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko hote wakwena umanga. Mangati hote wakwena umanga. Mtazote zikuona umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sisi ni mabwana zama bibi zao sindi. Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sindi. Wale manga, amanga angu sisi ni mabwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napiga iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi. Nakemba wamboshi kunjeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata best William nuso na kesi. Chobo wa kasongesho. Bliki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sisi ni mabwana zama bibi zao sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sindi. Wale manga, amanga ngo sisi ni mabwana zama bibi zao sindi.
Odo amuranga nikani memeza tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na riang niko ready to kamerekiwa on. Na hao mangia uzapo kando wale geze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhatu. Mangoi mingi mingi kido. Dom koko dhati ni sina kili mute ni ahadi wale mate. Ni mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambi. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wage. Na kange kuwa githu ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake. Na bibi shamba leke ito ya tuka kati.
Wale manga, omanga omsi. Wale manga, omanga omsi. Wale manga, omanga omsi. Sini mbwana zama bibi zi. Wale manga.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Ringi nani agoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. La mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dundosa. Pali downtown na dundosa. Pali down kudundosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda. Penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba na chuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Tony Walker. Ninataki ya mayangu na riang. Nazi chuna kama jangu kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
poma. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire nani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Peke nyembe, ai peke nyembe. Peke nyembe, adi umage nyege. Peke nyembe, ai peke nyembe. Peke nyembe, adi umage nyege. Kaki bleki chorea, aki sleki kagua. Eti Mr. Kedua, kani girls nyanua. Kani vaju pasua, kani fomisha kuwa. Kamna drinks chafua, kani yengs banua. Rioters gang, ile mbogi ya motaratara. Reni kambatia denge, daradara. Chapa chapa, kongi imeparara. Piga piga, piga, acha menyora.
Wine, chini paka juu. Vua vua, vua kijuku. Aya basi panuka kimakasi. Ni chore chore ni mwage adi ndani. Peke nyembe, ai peke nyembe. Peke nyembe, adi umwage nyege. Peke nyembe, ai peke nyembe. Peke nyembe, adi umwage nyege. Kalale,
kalale, kalale. Adi adi neni kalale, hey.
Ini lazima utamaz kwa kalenda ya mamasta majima bazenga pia kafala na beef na kalenga na kakawa mivunja agenda sibisha nangi swizi niko busy labda kali beza Bentley na mabigi kakunanga mtane za kula baridi uda kila esto jiji ni na bibia kalale
unakula nga Ferrari
kalale
kushamawe kahalwale
ni kalale
unaongea mingi kahao
kalale hey yati yati nini kem kem wata gwane wata by mister kasi ganye haini saidi saidi wata gwane wata about it big bro man kona dai beef kalale
kalale lale la
kalale hey yati yati nini kalale
kalale
yo yo yo
kalale
zenga Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue Nusia chendula inje na unajua tuko paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem doli kuna fanya gani tostaro Papa God suni unyeshe ganji kama flako Ni yadise mafiga makoma na maziro Firi suni tabidi ni kisonga ni kiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kutepia kaki flag No kizidi kulegeza ndo tatekio mata Kem kem wata gwane wata by miss by miss Kasi Ganje, haini saidi, saidi Wata gwane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale
Kale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Kale, lale, la
Kalale, hey
Kachugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompe ni kompero safe Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Wata gwane, wata by miss, by miss Kasi ganje, haini saidi, saidi Wata gwane, wata about it Bro man, kona dai beef kalale
Kale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Kale, lale, la
Kalale, hey
Kani kumboka wasibisha ni na wali Afubuda kwa igie mindo uchezanga malali Na kujasono nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare We kalali hapa mkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Na isipo jipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na punguza ukware Ukware zofa koza kupati misisare Sisare chubado mindo utembea na nare Na ukinipata kwa chomi na kosa jemale Mina hulanga mbosho woki kulanga mabare
Kem kem mwota gwane wota by mister Kasi ganje, haini saidi, saidi Wata gwane, wata bauti Oh man, kona dai bis
Pali rao mare mare Pali rao mare mare Pali rao mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Aka kanguna nikamale au mare mare Nikamale au mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Mami weni mali siyo mare mare Ndani ya dera kama msumale Niko na wish na siyo gare Nakani ngoko mimi nisha mare Mavela zimeshika kijela Musela put your hand in the air Make a fist Mandela kwa jela na stela Ndogwela kaningo makapela Kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
Nye kemon
Shafashi na mbosho
Nye kemon
Nidete kigosho
Nye kemon
Karedi ugashoro
Nye kemon Nye kemon
Aka kanguna nikamali yao mare mare Nikamali yao mare mare Aka kanguna nikangale yao shashamane Nikangale yao shashamane Aka kanguna nikamali yao mare mare Nikamali yao mare mare Aka kanguna nikangale yao shashamane Nikangale yao shashamane
Adam na hawa pale Eden Wako majan madawa wanashashangale Wameshikuwa na njana shindo kule gani Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati Sare Staki no mahija kula ningori Imebarikiwa sana lakini inangori Niyako sare siku mare mbogi siki mnyoski Nani bush inobanshina ile ya Moses
Yekemon
Shafashi na mbosho
Yekemon
Nyendete kigosho
Yekemon
Karedi ugashoro
Yekemon Yekemon
Aka kanguna nikamali yao mare mare Nikamali yao mare mare Aka kanguna nikangale yao shashamane Nikangale yao shashamane Aka kanguna nikamali yao mare mare Nikamali yao mare mare Aka kanguna nikangale yao shashamane
Kuru kushuka laka shakuru kukungungu Bezi lango limeniko mika kutu Ilmenishika nina sema tumasudu Karibia chapu tono nipige mama ni zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga
chibobo wangu mhodari wangu chibobo wangu mhodari wangu siwezi kukatana kupenda na bado naamini siwezi kukutenda kila day bana mi bado nakuwaza umefitro yangu bado inakuwaza kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mi hata kuliko jana hata ulize mi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga chapodondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana tense nazidi kuwa langa ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima we sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima we sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani
guru kushukara kasha guru kukungung bendi lako limeniko mikakudu limenishika nine sama tumatudu karibia chapdono nipige mamundu zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa zungushie wandon zungushie wa takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga takanya na wandon takanya raga
I want you boy with the ghetto loving it's my dear that you say you be wanting nita kenya nita kenya oh no I don't need a shake you say that you wanting my body tonight you are touching my body in return I be bouncing my body squeezing my body calling me honey you say that you wanting my body tonight you are touching my body in return I be bouncing my body squeezing my body calling me honey
nika holy holy toto nika holy Nika doli doli toto nika doli Nimechizi with your love siji wezi Niko stendi kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni ukupenda tukichizi Kukufota fota tuka mambuzi Vako zako sweet baby za ningora Kuna venya wacha chisha kakangora Ukifika kwenye club wa wa
Jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na juisi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na niki chapa ni chapa nga jojina Chapa ni chapa nga jojina Na niki chapa ni chapa nga jojina Chapa ni chapa nga jojina
Teki nana nani nani otero Teki dana dandia kambie pero Kanikus natakan kambie shiro Na shiro ana lisho ana mashiro Tiki dia tiki dia tiki dia wana Tiki dia tiki dia tiki dia wana tiki dia tiki dia tiki dia wana rozi kishikanga changa wana
na usijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na usijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na nikichapa ni chapanga jojina chapa ni chapanga jojina na nikichapa ni chapanga jojina chapa ni chapanga jojina
kapika ringa lima lima piga mimba jimba kimba pima vimba vimba lima zima zima Simba ringa, bumpa, vimba dinga Mzinga kinda, dinda, wako pinga Vanga manga, chada, nyanyandaka Uneza lamba, bamba, bausaka Chimba chimba, zika, banana
Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Na nikichapa ni chapa nga jojina Chapa ni chapa nga jojina Na nikichapa ni chapa nga jojina Chapa ni chapa nga jojina
Poko ya kundi Kona ya kawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti we nawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo stoki mbata leo shangi na nga Pongi yezi isha na ichapa lala Adi mwage mala ukichoka lala Nikindaka lala na wavua Benanga zisipara
Narangi minakimba Bado gari ni gari kwa dere Bada jisijali ya narangi minakimba Bado gari ni gari kwa dere Bada kitapa ni chapa nga juti
Kila mtu twende march Aji march Kila mtu twende march Aji march Acha tease alert Alert Acha tease alert
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali hadi uisha mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo Eva Kimbali ya division leomo.
Riso, riso, Ejo Maria. Shika, picho, Jenny Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mario. Aji kicho, micho, niko na kizia. Risho, kisho, ya kujazilia. Mwaga, maji, ya kunyinizia. Niko shaka, bangi, ya kupaliliwa. Aji, oi, chorea, oi. Kani magowe, riso, ni romtaka. Aji romtaka. Kani kadonye, ni romtaka. Aji romtaka. Kani kaponye ni romtaka. Aji romtaka. Kila mtu tuende match. Aji match. Kila mtu tuende match. Aji match. Aji tease alert. Alert. Aji tease alert. Alert.
Siyo si dong, ini si donyo. Siyo si dong, ini si donyo. Siyo si dong, ini si donyo. Ivo Kimbali ya division mbeomo. Siyo si dong, ini si donyo. Siyo si dong, ini si donyo. Siyo si dong, ini si donyo.
Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri.
Weni taya.
Weni
taya. Weni taya. Laya.
Bomba tu bomba. Kujaba kigomba, gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na popot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa bulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the ton. My fans keep on, nimewashika kama dom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Nikiskid wana sing, kisha wananza kublem. Only one Delo, alo.
Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri. Iba, chogi doga sheshi ya kiri.
Bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Mana step out na my brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring. Bazenga, daddy ni shaky set kwa taxi. Puri na mabrama, pull up ndani ya Datsun. Nafika niki drip ni kasinki michapa. Nisipoka funga na zingoma za anasa. Neza anza chachendo muto hizo sadaka. Na chafu wa sina jito wa vroom vroom. Dafla bin vu nisha chafu wa sin tu. Vile mina za mahit sina chome ya bitu. Vita waya si one tu mapesa si tu.
Ni bahati na the kanso.
Madi kwenye track. Bahana the kanso. Maheta tunaleta. Nikufunika na
nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheta wanabonga. Na bado show zina show. Refarini mwenyezi Asha kuliza. Yomana mina pendona. Mistari zikotamuka. Ni vitu ngapi mtani meona. Kabla kajaiva jani lisota. Foha nijue jajali niona. Wacha sahi block inabonga.
Madi kwenye track. Bahana the kanso. Maheta tunaleta. Nikufunika na
nikiwa na jaja. Baraka zina jaja. Maheta wanabonga. Na bado show zina shona.
Garage noma. Aina ga signboard mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro. Mungu ni noma. Na ajisi. Akikubariki watatu kupiga mdomo. Mungu ni noma. Na ajisi. Mungu ni noma. Mungu ni Mungu ni noma. Na ajisi. Akikubariki watatu kupiga mdomo. Si bahati. Goma ni meja. Ini mbogi. Na
chambu wa chacha. Nikona Mungu tobi sogopi wa rasi. Aninyeke ya mbele ya Mungu shukurani. Kila mwaka mahis na wapagenge. Mukingoja ni chape kererembe. Weke mikono juu, cheki kerende. Pepo, toka, toka, toka teke.
Niki wana jaja.
Kererembe.
Baraka zina jaja.
Kererembe.
Maheta wana bonga.
Kererembe.
Na bado shu zina shu.
Yo, what you did on this big one dollar? Girl, this is the kind of choice. Chicha huwa sin tukifika na ni kwote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kwote, kote kwote. Chinna biggie wa utambua kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Chafuwa sin tukifika kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Chinna biggie wa utambua kote kwote. Kote kwote, kote kwote. Chafuwa sin tukifika kote kwote.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mine master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hand down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana run town. Kutoka downtown.
What you are around this big one dolly. Girl is easy take an upper choche. Chafuwa sin tukifika nani kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Chinna biggie wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chinna biggie wa utambua
kote kuote.
Shengine mbili mbili na kona tuma diu diu. Narapa nataka pangale wa shengine. Narapa nataka pangale. Narapa nataka pangale wa shengine mbili mbili. Narapa nataka pangale wa shengine mbili mbili na kona tuma diu diu. Narapa nataka pangale wa shengine mbili mbili na kona tuma diu diu. Diu diu. Kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu. Kizungu zungu ma diu diu. Bonga shengi tu kizungu zungu.
To my haters bado na machungu chungu. Nina mpango wa kando je upenda nga manginyo. Migonga na finyo nasikia kwa tumbo kama minyo. Na mthigitha adi nyawi nasikia vivi. Kalafa na furai kama kimbo. Motara tara lafu tunabanju to the limbo. Cheki mali kwa shingo goro zangu si imbo. Sigenge toni kegosho na kunyuri ya kidotono. Na kudenga na siku fliki banana mina kupil. Nasikia tuti zungu zungu mama kongo penda ndizi.
Hapo nyuma na sibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala nazi nyama nika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka neta choma mboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo macha pomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tuna piga koto. San big wara lock tupaka na joto.
Banana, mina eo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Sandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tekeje imbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Anda wota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mna shada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iko ready imi steady nani.
Banana, mirayo basi tunabangana. Hapo nyunga na sidika unabandana. Mana kila deba unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Bas bas choka mara maringo mi ubenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
anapenda kuziwa shaka kuna kiroma penye kamebeba dhudha kana nikoroga pasta ngangaza sadaka tapeleka kwake sister sande sare mapara mande kuni daradara kipara gizani. Guara guara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Siko kinenge na misi brayo anika kinembe no ni meze na yo. Baby shota na kuapa madapo kula ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face, destroy the base. Kama talis, and girls are straight. I'm at the base, na mwago taste. Mali kwa mali, you want the base.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa. Nani walibaki wakipinga gavana situ kwa zabe tunatumia dawa tu na tumia dawa tu da. Tumia dawa wa li, tumia dawa wa ka, tumia dawa.
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Go, 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 go.